teresa tikumuluji tekubula kamugu ebyo bizibu byabwe tebikwata konze mukama yampa yampa nyo mazima siwenege malala bwe bawane biyiye by'obwongo upepi bino binjogera biva ku mutima gwange bwe tunula mu maaso omuntu omuyonja ng'emmunye kalwaki sikuwanako omulungi lero waliwo omwenya enaku ezimulisa era nze omutima muno ensi ninamukwe kanyimba kuliriza bulungi mukwano ndikukwe olikawoowo wakasingayo bulungi
mpulira nekumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagoberera akawoowo wakasingayo buwumu
kempulira nekumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagwamatu olikawoowo wakasingayo bulungi
empulira nekumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagoberera akawoowo wakasingayo buwumu
empulira nekumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagwamatu oli mulungi hani ekyo nkiddamu emirundi gyenjagala abampita omuyaye mulwakuba nkutijjisa buli wamweyo gyengenda baleke banira bakaki bwebuli kibutina nabisanyuli basanze tulirotemya ofumita ku mutima bwewekyusa mpulira mu lubuto fusebebi mukwano naye mukama yampa omuntu atalina lukondo ate ne bwokuba tomanyi kulumya omuzingo omutali njuki sirumana yate mulimu mubisi amazima obulungi bulina ne bwe banyage kusinga bweru olikawoowo wakasingayo bulungi
empulira nekumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagoberera akawoowo wakasingayo bulungi
empulira nekumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagwamatu omusana gubule obudde buziba ne bumala emyezi
sirikutanage
esine wekyuka ngekiyenje kigoba enkoko nibeerawo
sirikutanage
kati kabalekane akayita kati nkoneye mukwano
sirikutanage
omusana gubule obudde buziba ne bumala emyezi
sirikutanage
esine wekyuka ngekiyenje kigoba enkoko nibeerawo
sirikutanage
guma 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 mukwano guma 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 mukwano niberawo omusana gubule obudde buziba ne bumala emyezi
sirikutanage
esine wekyuka ng'ekiyenje kigoba